Sema story ni gani, tanipata mtaani, nimechill kejani, karibu chai ya majani. Story ni gani, tanipata mtaani, nimechill kejani, karibu chai ya majani.
Eyo, eyo.
From yalo, nothing but you know. Simu sishiki, sitaki mipango, kuka komando, nikikula machapo.
Watch mother-in-law, hata sijosha nguo.
Ha, today's gonna be that day where I throw all my troubles away. I don't know about you, but I'm here to stay. No worries, okay, it's gonna be a good day.
Leo, leo, asemae kesho ni muongo. Leo, leo, asemae kesho ni muongo.
Story ni gani, tanipata mtaani, nimechill kejani, karibu chai ya majani. Story ni gani, tanipata mtaani, nimechill kejani, karibu chai ya majani. Story ni gani, tanipata mtaani, nimechill kejani, karibu chai ya majani. Story ni gani, tanipata mtaani, nimechill kejani, karibu chai ya majani.
Niulize maswali, bado na jipi jari. Maisha ni ngori lakini, bado ni na imani. Usijipe pressure mingi, bado masiku ni nyingi. Najua Mola yu nami, so mimi siogopi.
Leo, leo, asemae kesho ni muongo. Leo, 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 asemae kesho ni muongo.
Story ni gani, tanipata mtaani, nimechill kejani, karibu chai ya majani. Story ni gani, tanipata mtaani, nimechill kejani, karibu chai ya majani. Story ni gani, tanipata mtaani, nimechill kejani, karibu chai ya majani. Story ni gani, tanipata mtaani, nimechill kejani, karibu.
Mimi na mabeshte, we got no worries, tuna get down. Mos mos pole pole, tingi zaki you know tuna get down. Mimi na mabeshte, we got no worries, tuna get down. Mos mos pole pole, tingi zaki you know tuna get down.